Tam pour de faux filles, je ne veux d'en d'adadong à voir. Voilà de matin, co, yesu, a colo, un beau jour.
O histoire, il y a des deftere Allah. O histoire, halifi, pigi, dubi, tobao. Ta yimbe aduna be boni abete. Goto hakunde mabeta yidi Allah. Inde makoko noa. E Allah wi noha wi yimbe be mi fala neldi nyaawore maande si wonabe tuubi mi nela ndiyam kewdam ga aduna fof barki ko be bonbe wiibe no be tu on tuma Allah halani noha no mo moji lana mauka awa noha fuddi mojinde lanaka embo halani yimbe toujours fidam ndiyam garoyo jam be joni mo tigi be jalimbo. Kono be goni to junubaji mabbe tan ontuma waktu o foti alawi noa bambe nguma fof e natin to der lanaka bangu debbo e gorko to hakunde kulle fof ga aduna e fof nati to der e dillere maunde wadi ton. E on tuma Alla udi damu gangal. On tuma ndiyam ari. Tobi, tobi abete. E be imbe to yaslana ka fof hulu. E luki to do. Nuha, nuha. Udi damu gangal. Udi damu gangal. Udi damu gangal. Nuha jabi be on tardi. Ko Alla udi damu gangal. On fot no natude tay mi halani on aw ndiyam dam woni to aduna fof e yimbe fof mayi to ndiyam dam nu haye be nguma ko tan dandama to lanaka mabbe be mayani o iswar giudo to deftere Allah ko ha e mijo e hore men e dare yimbe hanbe boni abete awa on andi hono be foti bonde fenande e kampaya e guyali e fijirde mabbe fof awa on andi hono be foti bonde to jikuji mabbe be wadat jalang be kortat wobbe be wadat galadi fi wargol yimbe mabbe toujours e ko junubaji mabbe wodi ndiribe he Allah Allah ko labdo woni bo anyi junubu deftere Allah wi gite Allah labi ha mbo wawta larde junubu e Allah foti pinude junubu nyaawore junubu burat bonde waktu noha yimbe bonbe fof yahat jaygol iblisa. Hande Allah no di on ha on gacha junubaji mon. Allah wadi lawol ha yimbe fof dandete. Allah okri Yesu Kristo ha mo may fi enen fof. Jijam Yesu yaltinama to legal paltindirangal. Allah yafanto yimbe sibe gacci junubaji mabbe. E sibe gomdini Yesu may fi mabbe. Allah udditi damugal gotal ha yimbe fof dandete. Awa damugal ko Yesu Kristo. Ho fala natude to gal damugal to gol lawol. A foti natude to ngol lawol ha dande ti fi nyaawore aroyonde.